Mendeleya. Start my ephato. Nema yako all the way. Imekuwa ni wewe again and again. Umenipendelea.
Hata ningekuona mabawa niruke mpaka juu, isingeleta matokeo yoyote. Hizi ni rehema zako tu, wema na neema, umenipendelea. Hata ningekuwa na mabawa niruke mpaka juu, isingeleta matokeo yoyote. Hizi ni rehema zako tu, wema na neema, umenipendelea.
Kwako ninaishi, kwako ninaenda Baba, umenipa uhai wako. Oh, hivi nilivyo ni matokeo ya wema, umenipendelea.
One more time.
Oh,
Ariadi na handa wa Lift your hands.
It's not my effort.
It's not my effort. Ooh.
In the my
yaga.
It's not my effort.
Yes, oh,
na 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 na. Pambana hata kidogo.
Hizi ni rehema zako.
Ay, 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 ay.